boy, pass me the way the bus is some real shit, nigga.
Hey. And I come walk a fresh time when I saw you, baby. I be looking to your eyes. Your hips don't lie. Age in Flanny, make when I get dog oil and Susanna, only friend in Shangas. Hey. I just wanna tell you, ooh, I never feel how I feel to you, ooh, a bad man done confused, ooh, kati ya pesa na wewe to choose, ooh, ni kwambie nakupenda leo, takupenda kesho, tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. I love you.
Nisikilize, nisikilize mpenzi wangu. Unosokani tena. Tone ya maji ufata michirizi. Niondoe imani ambayo kulilinda penzi ni fundo la hirizi. Oh my, oh my, oh my, oh. Shikilia gega unyama ya ufizi. Miwayo, ayo, ayo. Kini acha wewe ntapata uchizi. Tane, tane, sikina yako mahaba. Tupeane hata kwa siku mara saba. Tane tane, sikina yako
mapenzi wewe.
Tupeane
penzi wewe
kwa siku mara saba. Ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, si a bad man boss, I can't confuse. Ooh, kati ya pesa na wewe to choose. Choose. Ooh, ni kwambie nakupenda leo. Nitakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Nakupenda kesho,
I love you.
Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.